honorable, Italia honorable. Uno wa yogera nange tobo zirieri mbuno mubiri etobo zitunjiri na melody singo bulungi amazima ne bwabanga unabunyi bwati wentunula mu maso ge ayakalinga sabundi tutabu sirina chakola kamwe yagaliro ono wato muntu alina balala be basalina kubera nange kandeke bano abaliwo mbere nono lwakuba ono mwana yantegera siwabulijjo ono wange gwennina wanjawulo sakona bye mumali ono wange byakola byanjawulo siwabulijjo ono wange gwennina wanjawulo sakona bye mumali ono wange byakola akukwatako numero olutiko gasiba kuba nti omutidde nnyo naye ate ng'omwagadde nnyo ekyo kintukako buli lwankwatako nange byansukako alina waya zange zeyajjayo buli lwankwatako zisetinga gemmese ku kamasu eyagalako okulya naye ng'etyayo esobya mpola obugalo ekwateko erabe ng'eryako namuwere ku mabeero wange ono bwe mwagala mutona baluni ero wange bwe mwagala